nas rompi mundu kodwa sibusi mali yethu ngeke sizwe ngawe mawune nkinga tshela umkhwana thina sirompi mundu kodwa sibusi mali yethu oh yeah oh yeah hey, 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 hey. Angeke siye ngawo unandi kanjena bincela sikali party ayibuya kanjena angeke sizwe ngawe mawune nkinga tshela umkhwana Etina stropi mundu kodwa sibusi mali yethu Angeke sizwe ngawe mawune nkinga tshela umkhwana Etina stropi mundu kodwa sibusi mali yethu Ngeke awungeke ngeke 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 awungeke ngeke
Chalum Kwanas